mangifisa ukufunda ngumelele mkhulu. Mangifisa ukuba nguthishela ngiphakele ulwazi abafundi. Ngukukhona ngoba mina mangumfana wezinto, mangiqhamuka bemhlebe kuwo. Mangifisa ukufunda ngumelele mkhulu. Mangifisa ukuba ngummeli mkhulu lababoshelwe bala. Ngukukhona ngoba mina mangumfana wezinto, mangiqhamuka bemhlebe kuwo. Angithola ithuba lefundo, mangivuke kusele ngamazolo ngibuyele lahla kunina. Ngukhi khona ngoba mina ngangumfana wezinto, womubali wayedlalela kimi ngosazi. Yini shawe ubale unibona amaphoyisa kukula bafundi mavasi. Uleta tingane zobabayo ziphume majele nkosi yabo. Uhulumeni ukulubonani, uhulumeni ukulubonani, uzaphela ingane zobabayo imavasi tingane niphila
ngene.
Sele zingane ziba
kuzi
konke
I'm going to go to the hospital.